chenvu kati mpulira ntandise okuwomerera de simanyi oba kalenda bye chenvu mama mpulira ntandise okutungula nennyo waliwo omuntu gwennengedda gyeno ng'ayinawo engeri gye y'ebikula ng'atalabika yabobedde wano mu kifuba ndabawo ebituttwa ebyawukanira kameme wano bwewati ekimu kikiri kisonze eri laba ne kino kikino kisonze eno gyeni mbatuddawo nsaana nnenyikeo atalabika avuka mmotoka ye maama kasita abakazi batwala nnyo emitobo eginaaba gyajjudde nja kusaba wakirya nkakatikeo nyabo wange tosaaniro mpiteko bw'otyo obwedda ndi wano okulindo gye nti nnengeri gy'ovuga emmotoka yo maama kamunyetejjula ne bw'otikko otya mbadde nkusaba onneetwalireko bambi nange ntuleka obobeera tondeka ku kkubo nkulavinga nnyo nnyo wakiri ntwalira kameme munange ntwalira kameme maama
akameme
yakejjuleteekaku kameme maama
taba kameme
nze kyonswaza ntwalira kameme maama akameme samanyabo ntekeku kameme maama kitutte bubi nze mu mutima mpulira ekimbinula buli lunaku nkulaba ng'ompitaku bw'oti ne nkugoberera ku ekyotomanyi onombuuza nti kikinkulondoola nze sinze nakutuma okule bye nneetaaga olinawo engeri gye weebigula bw'oti otambula ozinaku ekyotomanyi era nze bwe nkulaba ng'ompitaku maama ngoberera nnyumirwa ntambulayo abasajja abanji obatunuza embebere bwe bakutunulira ebbuba nerinkwata yenza kububira bulijjo gwotomanyi nkirowooza lulibedda nange nontikka engeri gye nkuyo yannyabo nsabukkirize nkwagalidde ebbanga ddene kwe ryotomanyi naye olaba olwaleero nange nevaamu ngenza okulaba ng'ebiseera biggwayo abazze oluvannyuma obatikka mu mmotokayo nze omwana w'omutaka ng'ombigulira ku mutwe munange ntwalira kameme maama
akameme
yakejjuleteekaku kameme maama taba kameme nze kyonswaza ntwalira kameme maama akameme samanyabo ntekeku kameme maama abeeyo gyempitira nemberekereza nkulinda lwolijja yadde obadde tokimanyi nti nno nkwagala kasitagambye yiyabonkakatikawo ate oluŋŋambe entambula esigadde waka zendaba wazze weevuga oyita n'entambulayo abantu basiiba ku ndaku banoonya be batwala omusaabaze omufunye ekyokkalaba buŋŋaana omuntu gw'ofunye si wa muzannyo naye era bonoosibwa ateri mulala anajja yenze gw'owulira kiweewa wa bonna ayimba kuzirediyo ayagala ezikozeeko naye olwaleero nnyabo kiguddewo bw'osuwa kyansi eno mukisa kujjalu nkimanyi emmotoka ye erinako bakasitoma nange nteekaako ku lisiti ya bootikka yadde emmotoka ye ejjuza bakasitoma njagala onteekeko ku lisiti ya bootikka ate munnango nonkasukandagewaani gwe gwe nzudde ng'olina bye nneetaaga nawe okwenyiriza onoonya bootikka nzuuno ntuuse ntwalira wawankaabya ate emmotoka yo ndaba enyiridde nnyo naye sigenda kugibba njagala ontwaliremu yadde emmotoka yo ndaba enyiridde naye sigenda kugibba njagala ontwaliremu Sengo mfuka kumayiro satumvamu Bwensuleyo nga nonye nyongerayo Orugendo lwendi koluita mbibira nyo Ntwalako walite waiti kabuomu Olivera neti manyaboli tusawa Goinza nofenche ye moto kane kwao Abakati musana mchimanye ntindo tubayo ya nyo Omusanja wabakambi chimanyabera bubinyo nyo Mama ntwalira kameme mama
Kameme kakila wewe ya kesu
Kameme kakila Nisabunyamu meke kukameme ba
Kameme kakila
wewe ya kesu Kameme kakila
Kameme, 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 kame